This is the Tetra 9 Music Mix. www.djtetra9.com.
Siku kukupata we mdoli, kwa jili yangu Mungu amekushusha. Kitungu ndo ratha ya mtoli, ama nyama nyama kwenye sambusa. Kichugu ni mzigo na toroli, adi nguo inataka pasuka. Msupu mwenye macho ya goroli, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, my, I don't lie. I know you changed my life.
Sometimes when you see come and you get to make it turn up. choka, mapenzi yanazidi noga. Najua umri umesonga na wazuri umezaliwa, ila wewe ndo bora. Crushing over you.
Nimekuzoea, kila time nataka niwe nawe. complete and I always say, you are my fantasy. The way you wear your makeup is cute, I see. Una urembo hata usi, mwendo taratibu yani bila kasi. You are my fantasy. The way you wear your makeup is cute, I see. Una urembo hata usi, mwendo taratibu yani bila kasi.
Yes, I'm gonna need you.
nyumbani sitaki uchelewe ili tuniwe na wewe. Oh my baby nshombeze sitisha penzi hadi nilewe. Taratibu basi nkoleze hadi nikole.
Umenifanya zuzu umenikoroga, subara kwako misiwezi toka. Kabisa nimeganda, nimeganda. Hata wakisema umeniroga, kwako kamwe misiwezi toka. Kabisa nimeganda, nimeganda. Baby minaweza sare, 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 sare. Tunafanana sare, sare, sare. Baby minaweza sare, 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 sare. Tunafanana sare, sare, sare.
Pigwa shoti, tetema, kipe migendisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Kapandizi za buko, oh mama. Kapandisha boda boda, oh mama. Kakichoka kuchumu mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto.
Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh
jenereta.
Tetema.
Kama mwizi kakupiga ngeta.
Tetema.
Mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema.
Chini nikipuliza tarumbeta.
Asa woz, toz, keza shogoloz.
Kufachali kama mende. Maria
Rose, woz, tungili mekoz.
Twende ni kupige nyembe.
Rocky.
You make my mind go kwelo, kwelo. Sani pesa digi digi.
Wash.
You know ya digi digi.
Wash.
Funga kipindo mkwiji kwiji.
Wash.
Nikunyonge ka zigi zigi.
Tete.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema. Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chile tetema.
Oh mama tetema.
Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chile tetema.
Professional, but could handle the way you take me to the angle. When you human be, I'm an angel. If you want to my heart, go, I give you baby carigo. Kidogo chango na chango, ongeza chonjo madokido. My sherry coco, wabali dini peyoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwanoto. My sherry coco, baridi ni pedoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kuwa noto.
Paranawe. Paranawe.
I want to see you dance.
Paranawe. Paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe. Paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe. Paranawe.
Paranawe.
Hivi unasokota. Jicho lako lege lege linadondoka. Hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya dawa yake make up. Uwe kiwembe, takula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vangi godoro. If you want to my heart, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. Masheri koko, kwa paridi ni pejoto. Yundo ituange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe.
I want to see you dance.
Paranawe, paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe.
I like a simple star. My macho come in meza kungu. And it dimples when you smile. Nina mani kachike rungu. Ila kichambali kitumua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumua. Kisho kawadanga. If you never see you no go sleep. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka nai. If you never see you no go sleep. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got.
Baby pole pole, soti tete, usije ntesa nafsi. Kuku nipe mchele, maindinge dere, usije nyacha basi. Paka majogo, kitandani ni mafunzo ya kikomando. Nipe mama nipe nyumba na choo. Kera umefua peleke bila chambo. Wanapata kabu, wanajona juna pendana. Tunawapa zafu paka maji wanaita mma. Mama, mama. Umeniwe pesa nyanga nyanga. Nyanga 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 nyanga. Tukateleza nyanga nyanga. Kumwako nyanga nyanga. Umeiweza nyanga nyanga. Sasa mbua, kemaleza kupeka kazi yangu kupakua. Kemaleza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mwoku na umenya na kugea unakula.
Uchungu wangu unaujua wewe. Uchungu wako na ujua gamini mwenye. Pirika pirika za kukuna mwewe. Tuijo inato alazi situsumbu. Wanapata kabu, wanajona, tunapendana. Tunawapaza kupaka maji, wanaita mma.
Umeniweza nyanga nyanga,
ayo,
nyanga 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 nyanga,
baby oh,
tukateleza nyanga nyanga,
oh,
kimwako nyanga nyanga,
let's go,
umeniweza nyanga nyanga,
no 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 no,
nyanga nyanga,
ayo,
tukateleza nyanga nyanga, kimwako nyanga nyanga, nyanga nyanga.
On Instagram at Tetra 9, that's T-E-T-R-A 9 underscore T9. Log on to www.djtetra9.com.
It's DRT.
Wajibu kwa vitendo. Wambie wajue mi kwako nishati. niananga. Fuma macho, usije danga, kani uiza roho. Ikira korosho, kura karanga, uzimeze oh. Usini anje nitatanga tanga, yatima oh. Unioneshe alokufuza nyakanga, kitandani jo. Meona wengi sana, wazuri sana. Ila koko nimekwama, sijateleza kukuchagua. Nichoche, nichoche, kama moto nichoche. Watu
chola kukonyeza na mikogo kashakira nyuma mkia pweza shepu katapira mechi tunazozicheza kitandani funikira ameniweza na pumua kwa mipira tena kiuno laini chuchu dodo dodo kitofu ni kipini mtoto jojo jojo afaedela kimini nyumba rojo rojo katoto ndizi maini yani soto joto jo.
It's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, imetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Ana maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae,
oh aye, oh aye.
Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mvua, wacha inyeshe. Sema na
oh,
what they say
oh,
utawa wabure sijalala. Nimeficha tumakucha, huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachiwa buchi. Kama ni kishindo tingisha
leo.
Kama ni mzuka pandisha
leo.
Kama ni maji mwagika
leo.
Kama ni mnazi katika
leo.
Kama ni kishindo tingisha
leo.
Kama ni mzuka pandisha
leo.
Kama ni maji mwagika
leo.
Na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, spika zina kita, mbona pata chimbika leo.
Yeah, yeah.
Mama sita, take a picture, tunakikisha leo.
Leo, leo, leo.
Roll it, girl, roll it.
Control it, girl. Roll it,
roll it,
roll it, girl. Roll it,
roll it,
roll it, girl. Roll it,
roll it,
roll it, girl. Roll it,
roll it,
control it, girl.
Black boy,
bad girl thing with a Peruvian hair. She got a lock when she dance underwear. Bad man thing see the things underwear. I got a thing that I leave her to bear. Girl, come on, see my thing. Everywhere we go, man, hate everything. Everywhere we go, shall we shut anything? Everywhere we go, shut down everything. Oh, yeah, yeah. Where is she? She like she wanna me break her words. God, we are like a related. We only wanna play on the weekend. Where is she? She like she wanna me break her words. God, we are like a related. We only wanna play on the weekend. Rally, girl, roll it. Rally, girl, roll it. Rally, girl, roll it. Control it, girl, roll it. Rally, girl, roll it. Rally, girl, roll it. Rally, girl, roll it.
Tetra 9 Music Mix.
Chuka yambari, kitazama nitabani. Rangi ya joy mudengi, utadhani samabani. Tabasamu kama mtoto, beti kialo akismile. Oh, nitadanganya kisema sija kutamani. Ana mashauzi kabuda, kiuno chake fera. Ziko mzito sana, mina shindo kantutula. Ana mashauzi kabuda, kiuno chake fera. Ziko mzito sana, mina shindo kantutula. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl, I'm here. You're my number one girl.
Kenyan boy,
oh, Kenyan girl.
Yani toto kiboko, yani toto kiboko.
Napenda vile unavodunda, ukitembea unafanya nikutake take. Kweli Mola kakuumba, unateketea vile kolit lazima nkukate. Sijui ka unakopi, yamini nani mitaani boni ita OG. Unataka vipi ya toti, iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Na jinsi anavo likidi likidi, kana komba naifanya kana digidi digidi. Chikidi chikidi, ana digidi digidi. Mashode mengine sari ni tibi tibi tibi.
Toto kiboko, kiboko. Uyu mtoto kiboko, kiboko. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye.
Uzuri wako na ujua mwenyewe, siku wachi pengine uniache wewe. Hale mradi unanipenda, peki yetu tutaishi kwenye dunia. Siku wachi pengine uniache wewe. Na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Ntakulinda mpenzi wangu. We jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, usijiniacha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, usijiniacha kwa fitna na maneno yao.
Umarufu weka mbale, lele nyumbani ya mama. Hivyo usio waze madale, siwe kesho madrama. Pigiwa simu na tale, testa na tukanwa. Umeshanzisha kware, omi moyo wangu. Wepesi kupenda na ngumu kusamu. Moyo wangu, nateseka sana, laimpenda kindarau. Moyo wangu,
sina moyo wangu ndumana na sisi tisa usijana.
Zetu za ulimi zikikutana asali, bonyea chini chaga makama tayari. Leo tule nini? Miogo ya koko kwa kachumbari. Tunanjuaga mimi kitanda ni kuwa hodara. Kama umeniroga mganga wako fundi mama ameniweza.
Nilichomeza mi sija
chumvi kwa kikopa, wali maini ndizi nyama. Umenilegeza,
ukinigusa tu na tete.
Nishuka kifuani baby, naomba nipate supu ya nyama laini kama mapupu. Yale ya gizani baby, nje tusiaruhusu. Kwa majirani wambea wakina lufufu.
Na unapaka poda, fanya mambo yako na kungoja. Moyo umeshataka mimi nafuata order. Wezi kukata kiu maji kwa kisoda. Message sent, shika kamata. Kama unataka mapenzi yako hapa, chaka chaka chapa chapa. Wakituona wanatapa tapa. Umeka kambi maeneo haya, anasema uwazuri meota pabai. Never die, never expire. Tusicheze mapenzi ya moto fire.
Akama mapenzi safari, mikuwako nshafika na pokuenda. Au kama bahari, au basi nifuze kuongelea. Na unge kwa mchezo sio kamari, au kubeba maji kwenye tenga. Lombele yako na kula kiyamu. Wala mie, sina mwingine tena, wakufanya nicheke. Na kama chanda wano chema, chakufikwa na pete. Wala mie,
sina mwingine tena, wakufanya.
Hey Mungu Baba, simamisha dunia nishuke. Kamara kufuru nimechoka, mapenzi niache. Baba nakanga, mama nadanga, nangaika kuzichanga. Sina kiwanja, sina kitanda, uongo. Mimi ni simba, yeye ni yanga. Yani vipweka na vimwanga. Hey Mungu Baba, ninakuomba nisaidie. Mipaka na shanga au kachoka daga. Marafiki weka weka vimezidi. Oh, kiputumuka osa shibeshake ukanja. Kila siku visa visa virazidi. Majinjo, majinjo, joni nawe mikono. Bezila sikitiko, mwana lifike kikomo. Nani komoa,
nani komoa,
nada izidie.
Nani komoa,
oh baby, nani komoa,
nani komoa,
oh nimechoka sitaki yeye.
Nani komoa.
Record.
si vibaya. Huyo mdogo anauliza, eti daddy, mama amehama kaya. Cha kujibu sina, na baki tu kusema.
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
aina ma,
mama,
ainuka,
baby shot them,
aina ma,
hey hey hey,
shika
kote, onyesha ulivofunzo,
aina ma, hey.
Hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani? Hey, baby gaya badikila, mwendo kama katapila, migu ya pombe tequila, she the best in my mind. Pamutuba Kongo kabila, madongo lunyamila, and she so sweet vanilla, she the best in my mind.
Oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby. Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
aina ma,
mama,
ainuka,
baby shot them,
aina ma,
hey hey hey,
shika kote,
onyesha ulivofunzo,
aina ma,
go down baby,
ainuka,
give it to them baby,
aina ma.
Funny boy,
already
a
love.
Funny boy,
already
kiwanja, linga kwanja, shopping mwenda kuchanja, sponsor tanga, uchune komesha viranga, basi vimba tamba, ulo waki kuchamba, oh la la la, Chelsea mangala makanda, oh la la la, tukale sangara mwanza, oh la la la, nyele chotara kinanda, oh la la la, teto papara samba, chombo, 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 kana kwenda na fashe, chombo, 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 kana ngozi ya loshe, chombo, 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 kati chumba ni sabe, chombo, 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 taka pele kawuke.
You know you're on my mind, I can't let you walk away. Your beat is in my heart, I feel you are mine away. Mjaro zako kali kali, misi chesi mbali, ntakulinda hata muda wati wali.
Baby, need to take it.
baby, hapo ndo penye uniteke.
Jempo
uniteke, inenepe kama mpoto.
Utena no mess.
My baby teach me mapenzi ni nini, nionyeshe kwa mifano na vitendo, nione wako upendo. My baby teach me mapenzi ni nini, nionyeshe kwa mifano na vitendo, nione wako upendo. Nakuhitaji sana, moyoni nimekwama, nifundishe mama ili tuende sawa. Na nitati kila utakalo sema ili niwe na wewe,
Michezo ya mbaruti,
mbaruti.
Nyege, nyege, kwetu mwanza nyege. Nyege, nyege, nishushe mwanza nyege. Nyege, nyege, kwetu mwanza nyege. Nyege, nyege, nishushe mwanza nyege.
Kani kama mchaluo, shepu ya Mombasa. Apenda kimpasuo, ata kishida basata.
Tepe, tepe, toto kama supu teke, teke. Komoro kwa makeke, nitefali pupa watemeke. Dombolo, shaku shaku ya Masai. Oh Masai, kama na chuma papai. Oh papai,
funika, funua,
twende.
Bandika, bandua,
twende.
Anika, anua,
twende.
Kanipa, chukua,
twende.
Nyege, nyege, wetu mwanza nyege. Nyege, nyege, nishushe mwanza nyege.
You
kusema iPhone material kila siku zinatoka ni sitiri mwezio ina simu ya koro kila siku video kuumizwa nimechoka pesa mali fagio sijizika kuchota mimi na wewe
barafu wa moyo wangu nakupenda wewe
Sina lalama, sina mwambie kila kimtazama kwa kina kiukweli mwambie silali tena nani kwa tabu kwa kemi sina hali mina penda yeye tu
Yeah. kosa langu mpaka nikawadui kafa ukanichukianga na wazela siungui ama shida zangu simba nikawachui.